ShankySupplier.com.
The Bad Game.
Mi mwenye atajio langu siri jui Shapa chamwa Unataka mkopo murisa nija kopa na kopa wapi Ani kwenye simsi Sasina pia
Wedo ni kiwango
Ujambo Muziki wa singeli bye bye unakwenda viral
Oya shtuka tuipeleke singeli international
Atangina Benesma
We mwanangu shtuka singeli nasikizwa sana duniani
Yani
Asimbeni vya mana, cheni kuchana chana Mara tucho moezuna, mwisho muna tukana
Mara mama mina
Munaumiza mashabiki Ana wadau wa muziki Kwanza ukicheza na mapanga Au ngoidemu wala danga Kipi ni memsi, mnachemba kitu gani Mara bangi, mara matusi, sando muziki gani
P.S. Niru, kanda gai na mfano Tunaimba, tunachana, kilo singeli nishano
Ivi ni memsi, mnachemba kitu gani Mara bangi, mara matusi, sando muziki gani
P.S. Niru, kanda gai na mfano Tunaimba, tunachana, kilo singeli nishano
Sasina piwe Uja sema uja unkea, wana kuchekilia Kwanza kuna imba imba mapuzi Izo talabu kampigie nana mapuzi Kuna imba imba mapuzi Izo talabu kampigie nana mapuzi Mabisho waoga kwanza na nipodoa Minataka ni wachane doni kuchukulie poa Chapili wengi wenkome jichubua Usipishe na mimi dogo bado ujanjua Wana mkoba kula wate mupo na mi Nipo za osi na tukela Toa iyo sima wana Kama pipi wa shabakola
Chumwa fombe chumwa Toa majalampa Chumwa fombe chumwa Toa majalampa Chumwa fombe chumwa Nzumbu shadareke Chumwa fombe chumwa Toa majalampa
Adoni, musiki gani uo?
Kini memsi, unachemba kitu gani? Marabangi maramatu sisa ndo muziki gani?
P.S. Niru, kanda gai na mfano Tunaimba, tunachana, kino singeli nishano
Ivi ni memsi, mnachemba kitu gani Marabangi maramatu sisa ndo muziki gani
P.S. Niru, kanda gai na mfano Tunaimba, tunachana, kino singeli nishano
We, Kenya, Uganda, mpaka Tanzania Hii ni sauti ya tozi Sauti ya international boy From Burati area Bikono usafiri wa tabu kamwene video kochi Kiwango gang, gang Ndani ya bad gang Awe pota
Ha, na bubali sana wanangu wa salanga matembo Ha, manangu mtoto wa shwe Ni chukule nyomwani kima ndani yapo Nisabambili moja moja Chukufuna wa salanga matembo Kuri mkwali, manangu siyose Nisi matikisa Kubali sana meneja sura mpaya Mpaya Kubali sana watoto mananyamala Mananguwa sari ya sababe Kubali sana watoto tola mkana ledi Mpaka ilala Kana kuja mpaka mulugulu Watoto wa lindiru wangwa Anisalime sana watoto wa Kenya Watataji South Africa Maniga taiga Mbake na usirire Mananguwa shari Vashe Sala sina mpirinu mwaide Toto mbaga
Jambo
Ra Chucky Supplier Supplier Scary